Yamde sapo etati unwoni to Konakri eto Bamako, yamde sapo joy torom Italy eto Paris.
Rama Diallo
RFI fulfulde wali humpitinde on kibaruji di e tobbe mawde nyaloma handen walde oni mettini ko lamibe mali ndawri yaltinde Olivier Salgado to leydi mabbe hadu nyalade didi heddani jogido kongol konunkobe minisma yopude nokku dum ko tiagal ande Bamako weltoraki ko nguli makko to windande de wadi ko habbodi e kambe konunkobe japande nayo e jenayo be koduwara yahari ton moy woni kanko Olivier Salgado joni en kumbitoto dum wodi duto Guinée jaltudi bondi ko habbodi e sede on o baccalauréat hikka dum hay goddo sabu e wi e cdn jambu hewi wade gol e dubi welidi di haddu jenayo do temede be woni tajube wune e eto faltingo go hewbe kolli ko woni gonga wonno dum do en sabu dubi paltidi hewbe kebi koliwi e lawi e jambu en keban cd goto e di kibaruji to leydi Italy Mario Draghi jagodo arano lamu leydi di fukini derewol muye accude adade gouvernement ma o dum ko hande alkamisa ana rewadu e rafi hol are ko boniri o to kawtal makko e lamu on calminama do RFI fulfulde kibaruji meden to leydi togo puddirten ton fornyasimbe kanko horejo o leydi ndi anatawa handen to koreji loribe piande to sobire leydi ndi sabu jibade alhali o lamu togo ana won joni suynude bibbe e togo hollitinde fa handen ibe gonani ben don le wakati kulol e eggol mangol woni juude gure mabbe fade ngaluje Musa Umar Bari salminama
mi salminima Rama Diallo
ko tawa e yinde horejo togo to diwal sobire
konon kanko horejo leydi ndi hono fornyasimbe e nyalawma hande o jokkat jil makko e der wuro penjal tawi fanarande ko duwanade besnguli di yimbe mumen bara e di janguji cakitidi wadde e der bangi worgo leydi togo ngo jil makko ko gila hanki o fuddi dum tawi kala do yirli e wuro ngo e rango mudum ko woto ko yo besnguli di burrentade be badde jungo e fandu ngam dadde e di boneji o andini lamgo to bangal mudum ma peje jokku ngam habade rafinden ko e der dindo nokkuji cagalla piande badde hakkude murtobe e ben konunkobe diday konunkobe leydi togo barama hen ko kabaru dowludo e der leydi e togo de imorade ibe ganda ko jandiri lididi kono to bangal lamuto hay hunde ala ko be kali e din don kabaruji cagal kewgol janguji e der gal don diwal besnguli jade gure hono lala biga e tiwoli ngopi kodordo men ngam yade e gure mawde hono manduri ko dum non sabi o ganda ko mer mbo manduri e cimtol makko ngolo bangin e nyaloma hande o woyrima besnguli di yondutto e kodordo men sabu e biol makko lamugo ma jokku wadde ngam artire peje ngam e denka e din don nokkuji
a jarama Musa Umar Bari hono nanino don e ko kibaruji di to mali ton lami be kokki Olivier Salgado hadu nyalade tati fuddude kenga faw yalta leedi ndi dum do ko sabi jogido kongol konunkobe leede jama darani be denagu Mali dum woni wonbe fedde minisma konguli di wiama njabinaaki ko windi to media ji rendo moy woni kanko Olivier Salgado ko habbodi e ndu kibaru Minati Diallo humpitata en salminama Minati
mi joti mama rama mi joti hedibe
moy woni Olivier Salgado.
Olivier Salgado yobbi leyde didi dum woni Francis Kanyu e Belgique duubi jena hikka wala gillande fedde minisma joina e Mali kanko jogi darnde nanti gollo kabari ko fa kabaruji ko fati e golleji ndu sandu Olivier Salgado golli golleji kewdi e Mali hono joddi gollo radioji kewdi kanyun e teleji lobe internet e alhali golleji minisma kanko wonno dun no gorko ardoto do kawrite hakkunde lenyi wadu hakkunde lenyi e wuddu Mali gam sem de jan kanyon e kawral hakunde maji Olivier Salgado woni dowto wo yimbe fedde de ha wadobe tefoje e nokkuje do wargo wadi misalu hono bunti kanko dunno woni nantinowo jaltudi de tefoje gadude e Mali fufu e leedi duubi jenay o wadi kawrite kewde hakunde horebe sandundu e jaydiyankobe ande kesse e yubondirgol wadi yubondirgol jilluji kewdi jaydiyankobe e ndare Mali fufu e golleji fedde de duubi sappo e joy ko fuddir le fedde de dum woni fedde adnaru oni mawnde de o wadi jilluji kewdi to Kosovo Haiti Nairobi fa yottade e Suisse
Minati Diallo o golli fadde makko tawede to minisma to leydi Mali
Rama Diallo o gollali to leydi Mali ka Olivier Salgado ana gollanno e suudu mawdu gollirdu to Fransi e ndu suudu o waɗi duuɓi sappo e jeegondo ina noddire NRJ Group nde gollirde ana golla e bangal radio kañum e teleji e jilgollo ɗi gollirde o yehi e leyɗe kewɗe ton o yiidi e suka goto janguidinɗo makko Gilla Cukaku onno kañum woni hokkimo ko fati e andiyana hakkille gollidinde e fedde adunaru uni
a jarama fa joni to Mali ton kididen Minati Diallo o wakkati dukkonu leydi ndi humpiti warede gollidibe mabbe dido dum o ko rewi e piyande subaka hande alkamisa oto sare e kolokani hoydore na bien a worgo Mali fonde kilometriji temede e Bamako kulol ana wonani hoddube leyde nokkuje tawa ko fama en andini kambe bari kulian ko be chapande nayo e jetato e golle de be ngadi e leyi nyalade haddu o joini en fa joni imina do sediawo kamdu ana tawe to leydi ndi yewtidinde e kambe horebe leydi Gilla Kenga e leydon yitude no wada de be pamondira e lamu o fadde ngu jogola a lobbo heba yitede e kibaruji di to Gine Konakri gonden ton en hitande hikande weltoraka na bien wodai hono jaltudi e sedol bakaloria lami be leydi ndi dum do en tawi be koyni hinne ko fahama jena yotan hakkunde temede wonno ko hebube wune gol sede won wiyama ko sede en kumpiti do en ana hollatan e leydubi welidi di jambi e tawama en kebi sede goto humpitinde en ko wadi de kambe ben be kibingol sede on e dubi paltidi eno be bujiri en kedotoga
ara non ko mi wadi 2019 don halan isusano wujugongol don mi luppi di munno ban mi wadi 2020 hal mi labora no telephone jidi ko telephone jidi min ko pinaymo bala isbi addi no sujet jidi be wadi ka tablo hay sida andi ko be addama kon ka telephone ko non do won ba windude nanu sidin don alan telephone jidi ngalano bi wata me bugon examen ji mun din den non itale ka hala mi den juiti telephone jidi ju den hala be wadi kan der ship ji ma be manu ngara be haddi ka busa ma be be wadi be fuyime be yi telephone no be abu de jude amen jegito ina men do wada be fure taki do na kadam buga e suuda dam mena se men nati kan declaration su che wala maka tablo men tay men anda men jeja be men cotiza kan de class de atu men jonna men budi ko men gedi ko fandi wo men jonna be guluji teme taki ma ko guluji teme e jego o be amen cotiza guluji sappo ma dum guluji no ga men jonna bidun non ape be jonna men tide fon gidi men copie o yeno ainda men o yeno ainda delegation mi ta arme de mari me den crei e grupu jemena ngeme so be amen den message no wodi whatsapp no wodi
goto e sukaabe e tawabe hono di nguykaaje duubi paltidi hebude sede won o bakaloria e leki baruji di fajon to Gine tondu o kambe nelabe sediaw ibe keddi yewtidinde horebe leydi ndi yitude no wada de tan jundam laamu fadde o heba famdintinede fa kengande en kawlite de ngadi hande yayiboni kanko nelado o amoton jokkude e jewte hakkunde mabbe e leki baruji di ton to Gine hande e deedu nyaawore ana aika kunde societe hamana bien horejo maire Abdoulaye Sow kambe banki eco bank tiagande wi banki o ana jogano ko hewtata kalisi miliyariji temede sappo e tati kalisi Gine tawa ko fajoni o heba hewtude din
RFI Richard Tobe e do chapan e jenay e nay e tobere tati
do dungon den do Dakar leydi Senegal orgal sigila woteji député en ana jokki do Senegal do on wakati yoga ana a certi e bale mubben hono to PDS Abdoulaye ande Abdoulaye Wade mayoro fay kanko suboken ittade e fedde de jokkude bangal lamorde to kibaruji meden leyde janane jagodo arano lamu Italy Mario Draghi kanko fukini talkuru accude e horiaku lamugu do en en calminan Amadou Barouba humpitade ko waddi dum do hollama bonon da holare to kawtal makko laamu
no miranina wodi Rama Diallo ko hande alkamisa Mario Draghi horejo laamu Italy latini anni makko sertude golle laamu o rotima golle sabu dum ko kawtal makko politique gal fettina men fusi wobbe wiyabe certi gal ciergal hakkune makko Sergio Mattarella horejo leydi ndi no jogori battinde ko heewi cadele e fannu politique leydi ndi kono kadi e fannu faggudu kay lumoji kalise Sergio Mattarella jafodon jabi dere wollu rotagol makko golle o subima Mario Draghi jokkude golle lamu ngudo e horejo jagorde hebede no gasa horejo leydi ndi yola nabien suudu sardiji ndu ngam heblade samgu sumgoji e mayirde hitande nde ngal kawral politique hebi ceral hanki cagalnde pelle tati politique yetti pelital loute de wote holare fewde e Mario Draghi.
Ajarama Amadou Barouba ngaren joni jokkitade do RFI fulfulde kibaruji nyaloma di joni joni e ngarandelle e hemde ku jokkitata e kibaruji mede. Yamde sapo etati silmaji sapo dum wondo RFI fulfulde jokkitade famitade ko wonani en e tobbe ron to tama ko ngol. Salminama Fatou.
Mi salmini Marama Diallo, mi salmini dendagal hedi yankobe RFI fulfulde.
Hande Alkamisa.
Hande Alkamisa yewtere den ko gine woni ko men yaata yewtida e hedi yankobe ben ko yowiti e alhali wargo wannongo e hitande ujunene didi e jeenay to Konakri ka stade 28 septembre barde balde do horjo leedi din holli faale makko uddutugol kanyum nyaworande.
Wodi kumbitoden ko won e jaindeji di.
Kowinda e jaindeji.
Kowinda e jaindeji Amadou Barouba.
Rama Diallo mi salminima, mi salmini hedi be RFI fulfulde.
E kibaruji jaindeji di topaten.
Kowinda e jaindeji di hande no tawa kabaru Guine imminabe sedia wo njewti di e labibe leydi di hanki ko fewti e hapu lamu faddi wongo.
Pu irento Guine e jainde Afrika Guine.
Nde jainde e hello mabbe adano be warti e ko yalti e jahagal labbol Oumarou Sissoko e mbalo hore jo Guine bisawu kalfinado hore waku fedde sedia wo wondude e yadibe mako ngam yew ngam yewtude ardibe Guine. Jainde de wi Mamadi Doumbouya gardido la Moufadewu jabbimo Oumarou Sissoko e mbalo jabwal pattam lamal dewgal lawol wana kanko tan o tawdama e Aliou Touré horejo gomo sed fedde sedeawo Toma Boniyayi cubado curgal hakkunde Guine e walde leydele Afrika hirnange. Jainde de wi waktuji seeda ko adi horejo fedde ne hebi yewtide e yimbe hewbe taw non garangal makko fandare mum ko yitude hapu kakindido e jogogal lamu Fadewu Guine mbele o hapu no jipine sabu ko lebbi chapantere jegom na juti e wide sedeawo.
Amadou Barouba lo jeli kanyum walte ka hala.
Si tawi Oumar Sissoko e mbalo joddima e Mamadi Doumbouya dawrowo e leydi ndi o joddima e fedde G5 Sahel to Guine ambassadeur France wondude e kawta leydi l'Afrique ambassadeur dawlaji dentude Amerika wondude e fedde oni e fedde leydi l'Afrique kono o hebani joddade e yimbe politique e be société civile leydi Guine o yawi ruttade o yewtidani e jaindiyan kombe
Bene web kanyum walti e jabulobbo mo yayibo hebe leydi ndi
boni yayi mo sedeawo arti hakkunde de fedde e Guine o hebi jabu lobbo to Konakri lamorde Guine e dongal garangal makko aranal golle makko yitude jewte badde fayda ha nanondiral wada hakkunde sedeawo e lamibe Guine ngam dartinde hapu nabien jundam lamu fadde ngu do ego lewru aroru kibaruji yoga andini muye sedeawo nabien yidde sedeawo ko CNRD jaba dubi didi hono ko heba to Mali eko heba ko to Burkina Faso ko hasi hinnude leydi ndi jukkoje jonnon de jewte no kedora nofuru lobburu andaka taw si tawi Doumbouya e golidibe mum no kokka do ha e go lewru aroru ngam humpide ko labi e de tobere dum woni jundam lamu ngu si wana dum Guine hisata e de jukkoje feddinde to faggudu e to kalisa.
Amadou Barouba aujourd'hui au faso kanyum du waltendu kibaru
ko don tigi timinirten Rama Diallo jaynde wi dum si tawi no lata no lati ala kulli halin yayi boni daro do teppere mum ngam hawro dirde sakirabe e wanyi dirbe e jonde wotere ko wona dum kala ko woni leydi Guine an hasi jukkoje fa way mabbe
a jaraama sanne
RFI Segu e do jappande jeenay e tati tobbere jeego
RFI Sikasso e do chapande jeenay e joyi
RFI Mopti e do chapande jeenay e jeedidi tobbere jeedidi
RFI Garwa e do temedere nay to erejetati
RFI Marwa e do tembere e go'o tobbere jeego
on jarama sakirabe onon hidibe RFI fulfulde to tawadon e leede jama joni joni o mu yaran accude on e jungo Fatimata Sissawane yewtidinde on e de tobbe don pammi hande ko Guine o faadi on ko habudi e hono nyaawore e walngoji ko wadi e duubi partidi lama hitande ujunay idi e jenay dum walngoji kewdi njanguji e majjube ko wadi e lehinde hitande taweni kanko Musa Dadis Camara tawa elamu on wakati hewbe anakedi jonin ko latoto tiagande horebe e leydi ndi ko ni dalili wiide sigila nyaawore ana tawe joni joni mi joji modon do RFI fulfulde kanko Ibrahima Ba woni bangan masinaji ton imo tawda e gulidijo makko joni joni o mi acci on delle mi weltanoke on do RFI fulfulde kedo don joni do RFI.